Mu maulira amala omwami wa Ssaabasajja amulamulira kessaza Kyaggwe Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Bizibu ategeezezza ng'obwa bakabaka bwe buli omalindibwa okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga mu ssaza Kyaggwe amaanyi bagenda kugateeka mu bitundu by'ebizinga. Ssekiboobo asinzidde ku mbuga y'essaza mu ggulu e Mukono. Abakulembeze ab'enjawulo mu Kyaggwe babadde bakola emijoozi egigenda okuddukira wamu emisinde gy'amasaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'okubeerawo nga 12 omwezi guno.
Ensonga ya siriimu erabikira nnyo ddala ku myalo ate n'okusindala ku bizinga okugeza wano mu Kyaggwe tulina ekizinga ekya Kkome. Ng'obwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka ez'amaanyi okulaba nti newankubadde ebitundu bye birina Mukenenya atambula ku sipiidi ya waggulu, ensonga y'okubuulirira abantu naddala abakyala abeenyigira mu mulimu guno ya waggulu nnyo, tujja kulaba nti abantu bagenda mu bitundu ebyo ne bongera okuyigiriza abantu obulabe obuli mu kusaasaana kw'akalwadde aka Mukenenya. Tulina okuyigiriza abaana abato mu masomero nti Mukenenya bulwadde bwa kabi nnyo, tibanatuuka eno waggulu basobole okubwewala.